Pick up my run, young could pick up my run. Pick up my run, young could pick up my run. Pick up my run, young.
Stop, Tulia. Mwenza kosha kula pwesa.
Oh, utaumia. Nike kupa utaweza.
Sawa, kato yake alambela walawa. Aya, umenifungia mpaka kiwaya. Mwaya, wanichezesha ga kiwaya waya. Mbaya, kama leo ndo inakuwa mbaya.
Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo. Kaya, baila, baila.
Baila,
baila.
Baila, baila.
Pick up my run, young could pick up my run, young. Pick up my run, young.